Blog Talk Radio. Rwanda nziza, rakoze cyane Ngabo nziza Augustin muri ino ndirimbo itazibagirana. Dufite saa tatu, saa mbiri na ko z'umugoroba hano kuri Radio Ishakwe, isaha z'i Buseri, Paris n'ahandi murayirwa hagati, mukamwumva Radio Ishakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Aho ku isaha z'i Washington dufite saa munani z'amanywa n'iminota irindwi, tukagira na saa tanu z'amanywa n'iminota irindwi i Vancouver muri Canada. Ndetse nk'uko maze kubabwira, nongere mbisubiremo: saa mbiri n'iminota irindwi, saa mbiri z'ijoro n'iminota irindwi, isaha z'i Paris, Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati. Tutibagiwe ko ari na saa tatu z'ijoro n'iminota irindwi iwacu i Kigali. Uno munsi turi kuwa gatanu, tariki ya munani, Ugushyingo, ukwezi kwa cumi na kumwe, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Tukaba tugiye kubageza muri kano kanya ikiganiro ku gitabo, ikiganiro ku gitabo cya Bwana Jean-Jacques Bosco. Igitabo aherutse gusohora mu rurimi rw'Icyongereza, igitabo yise Nobody Knows What Happened in Rwanda, Hope and Horror in 1994 Genocide. 1994 Genocide. Dusemuye mu Kinyarwanda, icyo gitabo kiragira kifite ino nyito: ntawuzi ibyabereye mu Rwanda, amizero n'amahano yo muri Jenoside y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Muri kino kiganiro rero muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje inshuti za Radio Ishakwe, mukaba kandi muri kumwe na nyiri icyo gitabo n'umaze kugisohora, ariwe Bwana Jean-Jacques Bosco. Jean-Jacques Bosco mumenyere mu biganiro amaze kugeza ku ino radio yanyu, ibiganiro mukunda cyane, ibiganiro ku kibazo kiganduga. Nkomoje ahangaha nyine ku biganiro bitatu mwagiye mumwumvamo muri kuri icyo kibazo cya kiganduga. Mu kanya nabonaga ataragera muri studio, ariko reka nze ndebe niba noneho yaba ahageze. Niba yaba ahageze sinzi ingorane yaba yahuye nazo. Reka rero nze ndebe niba noneho yageze muri studio. Mufungure mikoro musabe kubasuhuza. Ntabwo arahagera. Ni ikibazo rero dutangiranye, ikibazo kuri radio, kuko niwe mutumirwa nyine uje kutumurikira igitabo cye, kudusobanurira ibintu bikomeye cyane biri muri icyo gitabo. Ariko ndabona hari ikibazo ataragera muri radio, ataragera muri studio. Nta kuntu rero nabigenza kundi. Reka mbe ncuranga umuziki noneho, tumutegereze gatoya turebe ko yabasha kwinjira muri studio. Ashobora kuba wenda yagize ibibazo muri studio byo kwinjira muri studio, ko bijyayo hariho ibibazo tekinike, cyangwa nawe akaba yagira ibindi bibazo atarabasha gusobanura. Reka rero tube tutegereje gatoya Jean-Jacques Bosco atugezeho ibikubiye muri icyo gitabo cye, Nobody Knows What Happened in Rwanda, Hope and Horror in the 1994 Genocide. Ntawuzi ibyabereye mu Rwanda, amizero n'amahano yo muri Jenoside y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Iyo tuvuze rero Jenoside hano kuri Radio Ishakwe, tuvuga Jenoside ya mbere yabayeho, ni ukuvuga yakorewe Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi. Ariko na nyuma yaho tumaze kugenzura, tumaze no kwifashisha ubugenzuzi bwakozwe n'imiryango inyuranye n'amashyirahamwe anyuranye, ndetse harimo n'inzego za Loni. Tumaze rero gukora ubwo bushakashatsi bwacu, tukareba n'ubundi bushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino, twemera ko habayeho na Jenoside yakorewe Abahutu. Ibikorwa bya Jenoside byakorerwa imbere mu Rwanda mu bihe by'intambara ya 1994 na mbere yaho, ndetse uroye ariko no muri za 1996 kuzamura, ahanini muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko no mu Rwanda aho iyo Jenoside yakorewe Abahutu yari yarakomeje, ni ibintu duhagazeho cyane, kabone nubwo harimo abagerageza kuvangavanga ibintu. abantu banagerageza guhakana jenoside yakorewe abatutsi ngo ni jenoside nyarwanda ngo ni jenoside ngo yabimbuwe na Kagame ngo bityo ngo niwe igomba kwandikwaho mu mwanya w'abayikoze nubwo koko nawe yayifuzaga ariko abayikoze bagomba kwemera ko bayikoze abo mu bwoko bw'abahutu bakayikorera abatutsi ibyo ni ibintu rwose biteye isoni kubona harimo abantu bavuga ko ngo bifuza kuyobora abanyarwanda mu nzira nziza bakabahakana jenoside yakorewe abatutsi banagerageza byose kubigereka kuri Kagame. Kagame ni umurozi ibyo nta wabishidikanyaho ariko kugerageza gukura icyaha kuri MNDCD uvuga ngo byose ngo ni Kagame uri umutindi uri umurozi ahubwo tuzanagenda tubigarukaho rwose ni ibintu tutagomba kwihangana kuko amahano yose turayarwanya ntabwo turwanya kwa Kagame gusa n'ayabasha bavuga ngo barashaka gutegeka igihugu basa nawe nabyo tugomba kubarwanya rwose nta gushidikanya. Reka rero nshuti muduteze amatwi ndebe niba Jean Jacques yahageze ndamubonye noneho mahire ntarinze gushyiraho indirimbo buriya ubwo yageze no muri studio rero nanyumva Jean Jacques micro ndayigufunguriye ubanza byakugoye kwinjira muri studio
ageze bravo rakoze
niko ye
yego
bravo
mukomere kandi nagize akantu ko kubona nyine munirukanka hirya no hino
na wari wabivugiye ntibyantangaje ntabwo bintunguye ariko hari n'igihe burya no kwinjira muri studio natwe twese tuyimazemo imyaka hari igihe bigiye gutya bikikunguza bikakugora nkanswe wowe umaze igihe gitoya cyane uyizamo uraho mwifashe mutamu muri Canada
komera mwakoze kunyihanganira
nta kibazo nacyo mbese ko hano twatangiye kwifubika aho ngaho ubwo ntimwambaye impu nk'eshatu buri wese
Eka hani Vancouver ni umujyi abantu batazi hahora hashyushye umwaka wose ndetse nayo mpamvu hahenda kubera ko abantu bose bashaka kuhatura barahasuhukira hatandukanye na Canada yose mwumva ikunda gukonja muri rusange naho ubundi turaho turakomeye
muhagaze bwuma ugereranyije na za degrees Celsius ni kanga kangahe
ngombwa icyo wampaye
za degrees Celsius ubu mugeze ku gipimo
turi nko muri ntabwo ntarege neza ariko biri hejuru ya 18-20 n'izuba
yamaye uzi ko ahubwo hano ntuye mu rukiga rw'ubufaransa hano ubu ngubu turi muri za 9 turi nk'ikigugu 9 urumva ko turimo nko mu cya kabiri cya nyuma ahubwo nibwo bwa mbere numvise ko muri Canada habaho ahantu hasusurutse nk'aho ngaho nanjye urumva ko ubwenge burahurwa
Vancouver niko hameze kuva kera niko hateye nta iveri tubona nta rubura yenda ruboneka nko kubuna ni mu kwezi kwa mbere nk'agahe gatoya gusa hano imvura iragwa nyinshi cyane kubera ko nta hantu hari
nubwo se geografi y'intengura wagira ngo ahubwo mufiteho icyo mupana na za Floride hariya ifite umurwa wa Miami hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
muri Floride hari hepfo harashyuha cyane ni hasi cyane ni ku mazi ni nko muri tropiki
ni hasi ngo bari hasi yego
urabona buryo abantu bajya babimenya hagati ya umurongo wa Equateur ahuri na tropique du cancer tropique du corne burya muri izo tropique zose uzengurutse isi yose no muri Amerika nara muri za Mississippi hajya kumera kimwe rwose ni bagira donc icyo nakwita climat tropicale harashyuha burya ni isi n'imwe ukurikije iyo mirongo y'iringaniye
ni ukuri sinakabikeke kuri Canada ndumiwe buriya ngiye kubishakisha mbyige ndebe rwose ubwo bushyuhe bwa Canada nari nzi ko hose ari ubutita
nuko utaza mukadusura mwashaka mukahaba Canada ikunda abanza
ni ukuri ni abantu bagira imico myiza muri rusange urebye ku bandi batuye ino si Canada ni igihugu muri rusange cyihanganira abimukira kandi nacyo cyagiye kibakigirira neza kikabagirira neza na Amerika yindi ko ari ukuri Amerika ya leta kuriho igenda isubira inyuma kubera ubuyobozi nyine buteye isoni. Tuve muri ibyo tujye mu buyobozi bw'iwacu mu karere k'iwacu mu Rwanda rwacu. Rero igitabo cyawe nako ubanza usuhuze abari watwumva Jean Jacques, baze ubasuhuze noneho tuganire kuri icyo gitabo cyawe.
Urakoze cyane. Ndasuhuza abantu bose b'abakunzi b'iradiyo Ishako, kandi nawe ndagusuhuje, nsuhuje n'abanyarwanda bose bari ku isi, mbifuriza amahoro n'amahirwe. Ndetse nkanabifuriza ko muri iyi minsi iri hafi yo gutangira Noheli n'Ubunani, abantu bose bagiramo amahoro bakagiramo ishya n'ihirwe. Icyo ni cyo cyifuzo cyanjye rwose nkuye ku mutima.
Urakoze cyane Jean Jacques, nanjye ndagushuje none ko nongeye kugusuhuza. Ugira gutya yo mu Cyongereza cyiza cyiza uti nobody knows what happened in Rwanda, hope and horror in 1994 genocide. Ubishyize mu Kinyarwanda, ntawe uzi ibyabereye mu Rwanda, amizero n'amahano yo muri genocide, nako 1994. Uti rero nta muntu ntawe uzi ibyabereye mu Rwanda, mu yandi magambo ni uvuti n'urujijo. Ndabyumva neza?
Urabyumva neza rwose. Igitabo cyanjye kimaze gusohoka kandi nk'uko nabivuze kiri gukora umuti, ni ukuvuga ko abantu benshi baragikunze. Ni n'igitabo urebye k'ingeri zose, umuntu ufite imyaka 11 wiga mu mashuri yenda yisumbuye kugera ku bantu, ku baprofeseri ba kaminuza, abashakashatsi, abantu batembera, n'abaturage ba rubanda rwa Giseseka bazi gusoma no kwandika icyingereza. Ni igitabo buri wese kimureba uti kubera iki? Kubera ko kirimo amahame akomeye, arimo ubuzima bwanjye buri mu ndorerwamo y'ubwicanyi n'amahano byabereye mu Rwanda muri genocide ya 1994, ariko kikabamo n'akababaro kanjye n'ibyiza n'ibibi, ku buryo umuntu wese ugisomye hari amasomo akuramo yamugirira akamaro. Ni igitabo rero urebye nk'uko bivuze cyitwa ntawe uzi ibyabereye mu Rwanda, amizero n'amahano yo muri genocide yo mu 1994, aho ni mu Kinyarwanda ariko cyanditse mu Cyongereza. Noneho ubigenekereje ukabishyira ubishyize mu Gifaransa, ni ukuvuga yenda personne ne sait ce qui s'est passé au Rwanda donc l'espoir et également l'horreur dans le génocide de 94. Ariko noneho mu Cyongereza cyitwa nk'uko bivuze nobody knows what happened in Rwanda, hope and horror in the 1994 genocide. Nuko igitabo giteye. Urebye muri rusange impamvu nk'uko bivuze, iyo abanyarwanda ndavuga amoko y'abahutu n'abatutsi n'abatwa, iyo umuhutu yanditse igitabo ku Rwanda akenshi usanga yikoma ubwoko bw'abatutsi, yenda akavuga ko yarenganijwe. Ntanavuge mbese muri rusange uko byagenze, umututsi nawe yakwandika akandikwa mu ndorerwamo y'ubwoko bwe avuga ati abahutu batumereye nabi, nibo babi, nuko bigenze. Noneho tuvuge n'abantu bashaka kwandika ku Rwanda b'abanyamahanga, abo twigira nka expert nka bariya ba Derry n'abandi, nabo akandika iby'u Rwanda abishyize mu ndorerwamo y'umuntu akunze, niba akunze umututsi akandika akababaro k'umututsi gusa atuka umuhutu, niba akunze umuhutu cyangwa abyanditse ariko ufite umuhutu agatuka abatutsi cyangwa se akerekana ko abatutsi ari bo. Muri rusange rero abantu bose bagiye badusoma bagakurikira iby'u Rwanda basanga bivangavanze ku buryo nta muntu umenya uko byagenze. Natwe abanyarwanda dukomoka i Rwanda, umwe aravuga ati byagenze ukundi, akavuga ati byagenze uku, none tukaba mu gihugu ugasanga nta muntu uzi ibyabereye mu Rwanda. Urebye nuko nk'uko nagitekereje, noneho njye ndavuga nterekanjye hagati mvuge amahano y'abahutu, mvuge amahano y'abatutsi, ariko ntabwo nashaka kuvuga ko abahutu bose n'abatutsi bose badakora amahano. Amahano iyo bamwe mu bahutu bakoze n'amahano abatutsi bakoze, nerekane nanjye uwo ndiwe n'aho mpagaze n'icyo naba maze muri ayo mahano. Nakoze amahano, ntayo nakoze, kuki navuga ko abandi bakoze amahano? Kandi nkavuga ko igitabo cyanjye aricyo ari njye usa nk'aho yenda ugenekereza ukuri kwimbitse, ukuri kutavangavanze, nuko natekereje iyo nyito.
Urakoze cyane rwose kubisobanura, urakoze kubisobanura. Hari nawe ugize uti abanyamahanga, inshuti zacu, cyangwa se n'undi wese ushaka kwandika ku Rwanda akuruwe n'ibintu bidasanzwe by'amahano cyane cyane byarubayemo, arandika akandika afashe uruhande, anatubaza rimwe na rimwe tukamuvangira, nabo akatuvangira, muyani magambo inshuti zacu cyangwa n'abandi bakururwa n'ibyabaye ku Rwanda bashaka kubyandikaho turabavangira nabo bakatuvangira bikaba urudaca ariko rero hagati y'ibyo ngibyo hari abanyarwanda n'abanyamahanga bagerageza kwitwararika ukuri ku byabaye bityo buri wese akaba yakwigirira imyanzuro ye nagira ngo rero niyo kuba ari ibyo uvuga mu mwanya wa nyiri igitabo noneho utubwire rwose mu kinyarwanda kuko icyo gitabo kiracyari mu cyongereza uze guheruka unatubwira uti urateganya ryari kuzagishyira mu gifaransa ku bavuga igifaransa no mu kinyarwanda cyane cyane cyacu kuri banyarwanda benshi nubwo bwose hari nk'abanyarwanda bamwe nk'abatoya bavukiye mu mahanga nabo batacyumva neza ariko ibyo byose nugishyira muri izo ndimi eshatu buri wese azabona ibyo yifuza igitabo rero cyawe rwose tubwira uko giteye mu magambo makeya ubu tumaze kugera ku minota 22 tufite iminota wenda nka 30 n'indi tubwire ibiri muri icyo gitabo ijambo muri ryawe
urakoze muvandimwe Joseph Ngarambe igitabo urebye ni agatabo gato ntabwo ari kinini gifite amapaje 198,200 ntabwo ari igitabo kinini cyane umuntu yagisoma mu masaha adakanganye ariko iyo utangiye kugisoma abantu bagisomye niko bamaze kumbwira bagiye bampa icyo nakwita feedback uko babibonye bagisomye vuba cyane kuko iyo gitangiye ntabwo kirangiza nuko ari igitabo cyanjye ariko nanjye ubwanjye wakiyandikiye nkunda kugisoma cyane kubera ko mbona kiryoshye cyane cyane ko impamvu nacyanditse ngira ngo nivure akababaro n'agahinda maranye imyaka 25 ikintu cya kabiri ndavuga ntireka yenda amateka ubwo nge nawe ugiye kubasha kuyacukumbura kandi nkabona aho abantu bagenda bagira intege nkeya babeshya cyangwa se bakurura bishyira reka mbyandike neza abantu bazabisome babone ukuri uko komeza ikindi cya gatatu nkavuga nti byibuze umuntu wese wagize agahinda n'akababaro ashobora kubyiyumvamo ndetse bigatuma byamutera akanyabuga bakavuga ati nanjye reka nandike agahinda kanjye yenda mbashe kuba nakira cyane cyane ko iyo nireba ubu ngubu n'igihe nacyandikaga n'igihe cya mbere numva ntangiye rwose koroherwa numva ndi muzima numva nishimye ndetse navuga ko nkirangiza mu 2015 nibwo bwa mbere nagisomye numva rwose amarira araje ubu ntabwo nakundaga kurira nari wakwita mikwege umuntu utagira emosiyo utarira ariko byatumye ngarura akantu kuba umuntu noneho rero uko giteye naravuze nti icyateye aya mahano yatangiye mu 1990 kugeza ubu tuvugana mu 2019 urebye ni intambara yatezwe na FPR mu 1990 ariko iyo ntambara kugira ngo bayikore batere u Rwanda byatewe n'ibintu bitatu ariko ni byinshi ariko iby'ingenzi hari impunzi zo muri 1959 zahungiye mu bihugu bidukikije cyane cyane Uganda zinajya no mu ngabo za Museveni Bugande izo ngizo abo ngabo rero baravuga bati twasubiye mu Rwanda mu 1980 ndetse bari bankana bagera ku 40 dusubizwa mu Rwanda kandi ariho hari iwacu twirukabona Obote ubu ngubu nta kundi twazasubirayo tuzasubira ku ruhembe rw'umuheto noneho yenda n'ubutegetsi bwariho ndavuga bwa Habyarimana bwagendaga bucuruza igicuruzwa cyo kuvuga ko ikirahure cyuzuye ku Rwanda rwuzuye ko batagaruka ko ahubwo basaba ibihugu barimo bikabakira ibyo rero bigatuma noneho kubara gukumirwa baravuga bati twangiye gutaha reka dutere urebye aho ngaho ni igitabo gitangiye Alo Joseph.
Ndakumva banza ufite ikibazo sinzi ikibazo ugize yigenda kumva rwose warucetse mu kanya.
Okay ubwo narimo nari ntanze ingingo zateye intambara ariko ubwo narimo nibaza niba yenda hari ikibazo ufite kuri ibyo ngibyo nari mvuze.
Oya nta kibazo ni gitoya. Nta kibazo na gitoya komeza rwose komeza. Yego. Uretse ko izo mpunzi ni 82 ntabwo ari 82
ya Obote agiye muri 82 rwabirukanye noneho
ni muri iyo myaka yego
gitabo cyane kikavuga kiti mu gucunga iyo ntambara no kugira ngo ayo mahanabe hari ibintu byagiye bikorwa bibi yenda tubugenge nabashije kwibanda ku makosa atatu nabonaga yenda wari perezida Habyarimana kuva muri 1983 kugera mu 1990 yakoze icya mbere gufasha Museveni nayibonye mu ikosa yakoze kuko gufasha Museveni yavugaga ko Museveni natsinda azamubikira impunzi z'abanyarwanda cyane cyane ko zari mu ngabo ze ikindi cya kabiri irindi kosa no gusubiza impunzi zo mu 1982 wavuze tumaze kuvuga mu kanya azisubiza i Buganda abantu 40,000 barimo abagore n'abana n'urubyiruko abo ngabo rero basubiyeyo cyane cyane ko bari biruka mu gace kariya bita Murankore kwa Museveni aho yarwaniraga abo bantu bose biroshye mu gisirikare cya Museveni cyane cyane kuba bafitemo n'abandi bene bavuga bati ubu ngubu niyo mahirwe dufite kugira ngo dufashe Museveni dukoreho Obote ibyo n'indi kose ni nko kuvuga kwa Byarimana ahubwo ariwe uhaye ingabo Museveni nyinshi ikindi cya gatatu nabonye ni ifatwa ry'ibyitso ku itariki ya 4/10 FPR imaze gutera mu gufata ibyitso hagafatwa yenda abatutsi bari mu gihugu b'abaturage ndavuga bene gihugu hagafatwa n'abahutu cyane cyane bakomoka mu majyepfo ibyo byatumye igihugu gicikamo kabiri cyane cyane ko byagaragaye mu mashyaka yageza nyuma muri 1991 kugera 1994 ubwo rero nkavuga nibyo nabi byihutishije intambara abantu baratsindwa igihugu kiratsindwa n'ibindi ntavuze yenda urebye aho ngaho yenda sinzi niba hari ikintu kibazo wambaza ngasubiza cyangwa se niba yenda nta kintu ufite cyo kuvugaho
oya wakomeza rwose kugeza ubwo ngubwo ayo makosa koko yarakozwe ayo makosa yarakozwe ubuze ibyo bintu bibiri by'izo mpunzi zo muri za 1982 zirukanywe rwose ntabwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwa Habyarimana bwa byifashemo neza na busa na busa noneho nyuma yaho hakaba no kugira icyo kizere kuri Museveni nta mpamvu kuri zagombye kugaragara bityo rero biza kudushora mu ntambara ya 1990 rwose wakomeza ndumva ibyo bintu ntacyo nakubwira
noneho rero ubwo ibingibi byatujyanye ari intambara ari kubyitwaramo nabi byatujyanye muri za genocide zabaye mu Rwanda ariya mahano navuze amahano rero urebye hari genocide itsembatsemba ry'abatutsi yo mu 1994 kuko iyo genocide niyo ikunda kuvugwa ni nayo izwi cyane ariko hari n'iya genocide ya kabiri y'abatutsi bisha abahutu muri Congo iri yagaragajwe na za mapping report urebye nubwo hari izindi zagiye zipfunditse hagati aho izo nizo zigaragara cyangwa se zakozwe izindi zakozwe muri izi zombi uko ari ebyiri njyewe rero kuri iki gitabo cyanjye kubera ko nari mu gihe genocide y'abatutsi yabaga muri 1994 iyo mvuze genocide nashaka kuvuga ko mu 1994 nk'umuntu wabibonye hari abahutu bicaga abatutsi ndetse n'abahutu yenda bari mu mashyaka bari bafite indi myumvire itari y'ubutegetsi bwa MRND ni urugero ntanze abo bahutu bicaga abatutsi babajije gusa ko ari abatutsi noneho rero ikibazo yenda kivaho ni ukuvuga bati ese nta FPR nticaga abatutsi ntibicaga gusa yenda bicaga abatutsi bagira ngo babarandure nk'ubwoko ariko yenda bafite igihunga cy'uko FPR nayo nibasanga aho ngaho cyangwa se ibyakoze ibyumba ari amahano bibari mu mutwe aho naho ntera avuga ni genocide kwa ari ugutsemba abantu b'ubwoko bw'abatutsi ubigambiriye kubera kuvuga uti ndashaka kubarimbura ariko no hari izindi mpamvu ziri guteye cyane cyane ko hari abantu umwuka mubi
ariko tutaravaho ngaho ibyumba koko FPR DMA yakoze amahano ariko niriya aho komoka mu Ruhengeri yarishe muri kwikubitiro mu myaka ya mbere za Butaro ndibuka abantu muri za Butaro wenda wakwibutsa bari watwumva nandi makomine komine Butaro hari iwanyu mu Kinigi harya naho FPR yarahayogoje muri icyo gihe cya za Butaro ndumva ari Butaro cyane cyane nandi makomine
bose butaro niho bafashe bafata commune kivuye bafashe commune kivuye na butaro bwa mbere mu myizo ya mbere niyo ma commune ya mbere bafashe kugira ngo bajye ku butaka bw'u Rwanda hakurikiraho commune ikurikira butaro bari kidaho iri ku birunga yuvuye muri kidaho ujya muri Nkumba wava muri Nkumba ukajya mu Kinigi wava muri Kinigi ukajya muri Mukingo wava muri Mukingo ukagera muri Nkuri wava muri Nkuri ukagera muri Mutura aho hose mvuze aho hose hagize ingorane cyane kuko FPR yacaga mu ishyamba ry'urugano idoko ikica abantu yanditse ariko ubwo nashaka kuvuga mbere ya jenoside y'abatutsi 1994 kuko byabaye
yego mbere rwose yego mbere kwikubitira
reka nzamukire kuri jenoside y'abahutu yo muri Congo abatutsi bajya kwica abahutu muri Congo mu 1996 babazuza ubwoko bwabo kuko ibyo abantu runda no kubivuga n'abandi bakabivuga iyo abatutsi baza kuvuga ko atari genocide ni ukubera ko bari yenda kuguhiga abasirikari n'interahamwe zasize zikoza amahano mu Rwanda ariko ntibice abaturage abakecuru n'abana kubera ko bibasiraga ubwoko barandura buri wese nta hantu na hamwe bitagaragara ko iriya ari genocide gusa abantu bakomeza kubijyaho impaka bavuga ati Martin report yarabikoze n'indi uzayemeza kandi navuze ko n'abandi barabizi nta muntu uzemeza genocide abantu bayiyemereza bagashaka ko yakwemerwa nta munyamahanga nta munyamerika nta runini bari inabaho icyo bita communauté internationale yenda n'u Rwanda rurimo n'Ubugande burimo na Zimbabwe burimo na no mu France burimo abo ni kuvuga ko ntabwo rero bazaza ngo bemeze iyo genocide izo genocide uko ari ebyiri rero navuze ko mu gitabo cyanjye nazanditseho ariko cyane cyane kubera ko 1994 yabaye jyewe ndi mudende niyo mpamvu navuze nti mu mahano yo muri icyo gihe cyo muri 1994 nari muri university mudende twabonye amarorerwa yahabereye abantu b'abaturage nakwita bibirara baje kwica abanyeshuri ndetse abanyeshuri twageraga ku 500 turisuganya tugerageza uko twabakoma imbere bicamwo bake ariko dufata ingamba z'uko igenda twareba ukuntu twakwisuganya tugira n'amahirwe gendarmerie yo ku Gisenyi itwoherereza kuko abari baraga ikigo b'abapastori bo muri Amerika bari bahamagaye Gisenyi batwoherereza umujandarume n'abandi bajandarume yenda bamwungirije w'umugetona nka babiri cyangwa batatu baturindira umutekano ndetse nabashimira batuma rwose abo bantu bari bafite inkubiri y'abaturage bazaga kwica abantu bashoboraga no kubona babarimbura kubera ko bari bariye karungu ariko barakomakoma tubona yenda abasigaye bararamuka ariko icyo nashatse kuvuga cy'amizero ni uko muri ubwo bwicanyi abanyeshuri bagerageje kureba ukuntu bakumvikana bakavuga ati ubwo hano abibasiwe ari abatutsi niba barangiza baribasira yenda n'abahutu bakomoka mu majyepfo niba barangiza baribasira yenda n'undi muntu badakunze yakomoka mu majyaruguru yaba se n'inzu basa n'igikara barabibasira reka dushyira hamwe turebe ukuntu ahubwo twava aha ngaha ariko tubuze abantu kugenda bakora amaliste y'abantu bagomba kwicwa ibyo turabihagarika ndetse harimo abahungu rwose n'inkwakuzi wabonaga babyitwaramo neza gusa twagize ikibazo cy'uko ari ubutegetsi bwariho icyo gihe ndashaka kuvuga ya guverinoma yagiyeho muri mu minsi ya mbere n'igisirikare ntabwo badutabaye yenda ubwo boheje abajandarume badutabara ariko kaburugumensere wa Mutura witwaga bakiye twamutumyeho intumwa kandi ari hafi nta nubwo yigeze ahagera ubwo nk'uwo twaramugaye nk'umuntu w'umutegetsi muri iyo komini ya Mutura Darrell nawe bagombaga kuza
aho turi nko ku itariki ya kangahe ugereranije
aho ngaho ku itariki ya gatandatu byarabaye twirwa aho ngaho ariko ku itariki ya karindwi nibwo umuntu wa mbere yapfuye umuntu kandi ba mbere bishe abantu baje baramwica n'umuhungu wa Nzamurambaho ministre umuhungu witwa Nzamurambaho yitwaga nzamurambaho Edmond kuko bari babiri uwitwa Hemawe yagize amahirwe bari bagiye kumwica aracika muri refectoire twarimo ariko umukuru w'umukuru bari bamwishe mbere yaho ni nawe navuga wabaye umuntu wataye ubuzima bwa mbere na mbere mbere yuko ku munsi wa munane bica baza kwica
abatabizi kubatabizi nzamurambaho uwo nguwo abona abana ba nzamurambaho Frederico wari ministre w'ubuhinzi kubwa Habyarimana akaza ndetse no kuba ministre w'ubuhinzi mu gihe cy'amashyaka menshi ari wari na perezida w'ishyaka PSD ishyaka PSD ukomoka ku gikongoro komeza
ubwo rero Dereli nawe kubera ko bari bamaze kumwicira abakomando icumi hariya muri Camp Kigali ubwo nk'uko asanzwe yari yanataye umutwe nta nubwo nawe yari akomeye mu mutwe ubwo byatumye yohereza icyo nakwita konvo ni ukuvuga abantu bo kuza dore ko bahitagamo abantu b'abanyamahanga ngo babasubize iwabo nabo boheje kuri universite bohereje abafaransa nibo baje mu mwanya wa Nations Unies abafaransa batwara abazungu gusa twe baradusiga ntitwaramenye n'igihe bagendeye ndetse basiga n'abaprofeseri b'abazayirwa bigishaga aho ngaho ahubwo batwara abantu bakomoka muri Ile Maurice na Malgache n'abantu bakomoka muri za Cote d'Ivoire parce que barahigaga hari n'umuntu wo muri Romania umwe wahigaga bose barabatwara n'abandi baprofeseri bakomoka mu Bubiligi no mu Bufaransa twe turasiga icyo koze tubonye ko badutereranye twirwanaho hari abaprofeseri b'abirabura bari bahasigaye tubasaba ko baduha imfunguzo z'imodokari hari amamodokari atatu turayatwara dukora yenda nk'inshuro nyinshi tujyana abantu Gisenyi kugira ngo yenda turebe ko hari ubutegetsi bukomeye icyo gihe hari icyo bita kuvurasa nta muntu washaka guhita ariko twageze Gisenyi nuko abari batishwe urumva ni abanyeshuri igihumbi magana atanu abenshi babashije kurokoka yenda hari abaguye mu mashyamba ya Kongo nyuma FPR igiye kwica abantu muri Zaire hari yenda n'abagiye kuko twageze Gisenyi wari supurefe icyo gihe kuko nta purefe wahabaga wari supurefe icyo gihe tugirana imishyikirano nawe yemera gufata amabisi n'abashoferi abakomoka muri za Gitarama Butare baragenda gusa abakomoka muri Kibungo n'i Kigali hari imirwano ikomeye n'ubwicanyi abo ngabo bagumye Gisenyi FPR ifashe ubutegetsi mu kwa karindwi bahungira muri Zaire yenda abandi ubwo bumvaga yenda babyisangamwo cyane cyane abari abatutsi bari Gisenyi bahungira muri Zaire barangiye bagaruka mu Rwanda urebye ubwo bwicanyi bwagaragaye
Jean Jacques Bosco ku banyarwanda batoya ni benshi cyane batazi neza geografi y'igihugu benshi bavukiye mu mahanga bamaze kugira imyaka za 25 Universite ya Mudende abantu iyo bumva ibyo ari byo harimo batazi naho hariho mu by'ukuri ni muri Gisenyi muri komine yihe kuri kilometero zingahe za Rubavu hariya ku Gisenyi nyine ku aho isigaye hitwa Rubavu nyine ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu no ku mupaka na Congo ugana Goma Mudende ni universite y'abadventiste bibabwira neza ubasobanurire gatoya kuri universite Jean Jacques
ya mbere yo 1994 u Rwanda rwari rufite universite nkeya ubuzara rumbutse cyane hari universite y'Ubutare yari ifite n'indi campus mu Ruhengeri Nyakinama iyo yari izwi cyane hari n'indi shuri rikomeye rya informatique ryitwa Rwabukumba Serafin yigishaga informatique n'ibintu bya secretariat d'administration rifata rikora abakazi tekinisiye benshi cyane byaba Gisenyi mu mujyi hari noneho n'universite ya gatatu y'Umudende n'universite muri Nkumba mu Ruhengeri y'Umudende rero yari y'abadivantiste ariko ikaba yaratangiye mu 1888 bagenda bayubaka bayubaka ikaba yari muri komine Mutura iri muri Gisenyi hafi yo mu kigo cya gisirikare cyitwa Bigogwe ni ukuvuga ni ku birometero 7 ujya kuri Douane ya Kabuhanga muri Congo muri Zaire ikaba ku birometero 30 ujya i Gisenyi mu mujyi ikaba ku birometro 7 ugera kuri kaburimbo iva mu Ruhengeri igera Gisenyi ikaba ku birometro 152 uva Kigali ariko ikaba ku birometro ndakeka hafi 45 uva aho ngaho ujya mu Ruhengeri aho niyo university iri hari ahameza y'ikibaya hagira akayaga keza rwose ubona wakuba ka university ariko university ntabwo yagize amahirwe yari y'abadivantiste higamwo abantu bakomoka yenda mu madini y'abadivantiste hirya no hino bazaga biga prize cyangwa barihwe n'amadini yabo guverinoma y'u Rwanda yoherezagamo abantu kujya kwigayo nge natangiye nigira prize ariko nyuma nabonye buruse ya guverinoma y'u Rwanda ya ministeri y'amashuri abanza nayisumbuye hakaba rero habaga ama section cyangwa ama departements gestion la comptabilité ndi mucunga byo gucunga mari hari ibintu bya informatique ikoranabuhanga harimo n'iby'ubuganga harimo n'ibijyanye na n'uburezi psychopedagogy genio narimo ndakeka harimo na technology ibintu byo kubaka bya construction na mécanique yero niyo université y'abadivantiste ndetse ikaba yari patronne n'indi université yo muri Amerika bita Andrews University ni ukuvuga abantu babaga baharangije bashobora kujya gukomereza ibutare deuxième cycle yuko hari cycle ya mbere gusa ya baccalauréat bashobora kujya muri lisansi hari ibutare cyangwa se bakajya kwiga muri Amerika n'ahandi hose ariko benshi barakoraga cyane cyane ko bari ikoranabuhanga iyo université ya Mudende ni uko ari imeze abantu imudende icyo nashaka kuvuga washoboraga gukora correspondance zawe mu Cyongereza no mu Gifaransa kubera ko byari byemewe ni iyo university ya Mudende nashatse kuvuga
ndagushimiye cyane uko byaye ibyumbwiye byinshi narimbizi ariko hari nka uko mwanganaga nduvavuze 1500
twari 1500 muri université abanyeshuri bagira nko ku 1000 bari abanyeshuri baba bingaragu b'abaseribateri babaga muri za doctoire ariko nk'abagera kuri 500 bandi bari abantu bafite ingo kandi bari bafite quartier yabo babagamwo n'amazu université yubakiye ahubwo nibagiye kuvuga ko harimo na n'ibintu byigisha ibintu bya teolojiya abapasteur abigisha abapasteur
iyobokamana
nibyo rwose
aha rwose urumva ko kubitindaho nta ndumva atari ukuta igihe umubare w'aba banyeshuri ugereranije ntabwo ari kure cyane y'umubare w'iyo university uvuze ikomeye ya university y'igihugu y'u Rwanda UNR ushyizemo na ikinama nabo bafatanyije ntabwo bari benshi cyane birenze ibyo ngibyo muri icyo gihe university zari nkeya koko ariko n'abantu bazigamo batari benshi bityo rero ya Mudende nanjye ubwanjye kumva ko yari ifite 1500 nanjye ndatangaye bari benshi ya university nini kandi bigaragara ko uko nabyumvaga yagombaga kuba university izakomera komeza Jean Jacques kwari ukugira ngo nyine dusobanure abari batwumva iyo Mudende yari yo kuko ni akarere kari gatangiye kumenyekana cyane kubera university ariko wavuze ko yabaye yatangiye mu mwaka w'1988 urumva ko intambara yahise itera muri ako karere ndetse kakayogoza noneho nyuma y'imyaka 6 university ibayeho hakabaho amahano yabaye mu gihugu cyose ariko hakabamo n'ubwicanyi bwabaye mu turere twose rw'u Rwanda harimo kuri university urakoze cyane komeza ibyo byose biri mu gitabo cyawe nayo mazina y'abana banzamurambaho Jean Jacques
birimo byose ahubwo akantu yenda uvuzeho ni université itangiye gukomera ku buryo abana bose bibikomerezwa bakomoka muri bura butegetsi bw'i Kigali abana baba guverineri abana baba premier ministre abana baba basirikare baba koloneli abana bo mu barubanda rwa giseseka bari yari benshi cyane muri icyo gihe ndetse ahubwo n'umuhungu wa Kanyarengwe intambara yabaye genocide yabaye hari arahunga cyo koza asanga ingabo Angelo Kanyarengwe nawe yigaze Mudende kandi ari mu nkotanyi nuko bwa ko muri rusange nubwo bwose nibyo nashatse kuvuga ibintu by'uvandimwe abantu bari bana bahigaga base bari mu nkotanyi bayobora inkotanyi nko navuze wakanyarimwe n'abandi ashaka kuvuga yenda kora ko adashaka kuvuga amazina yabo ariko
bahanga rwose urumva ko ibyinshi byanditse mu gitabo cyawe iyo ni insanganyamatsiko yego ntabwo abanyarwanda bose bifuza kumenya ibyo wabonye ubwo buhamya bwawe ntabwo bose bumva icyongereza ikaba niyo mpamvu nyine mvuga nti uzikokore ushyire mu kinyarwanda ushyire mu gifaransa bityo abantu bashobore kumva ubwo buhamya bukomeye kuko kuri ako gace k'u Rwanda ibyabaye aho ngaho nanjye hari ukuntu nagiye mpura nabyo mu bwicanyi cyane cyane bwahabereye nanjye hari aho nagiye mpura nabyo aho nakoraga nk'umukonsulta mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha ubwicanyi bwabereye Mudende ku banyeshuri bahigaga ku baprofeseri n'amarimbi hari n'amavideo narebye yabyo nakozeho wenda tuzabigira ikiganiro nanjye ubwanjye ubwo urampugura muri icyo gitabo cyawe komeza nta ntizimba nyine ngo ni uko ndi kuri mikoro ntizimba ngo nshake ibyanjye kurusha ibyo benshi bifuza kumva kuri icyo gitabo komeza rero ukomeze nyine ukundisha abantu icyo gitabo kiri mu cyongereza dutekereza ko nyine uzanagishyira mu kinyarwanda no mu gifaransa bityo kikumvwa na benshi bishobotse komeza Jean-Jacques
urakoze cyane kubera ko nyine nabaye Mudende nanjye nakoze ubushakashatsi ndeba imanza z'abantu cyane cyane nk'urubanza rwa Natori kuko bavugaga ko yagize Mudende akaza guhagarara ubwicanyi ntabwo yigeze ahagera nayo byatumye nkora ubushakashatsi ngo ndebe ndetse n'abanyeshuri b'abasirikare bagiye
Anatole Nsengiyumva koroneri Anatole Nsengiyumva
koroneri icyo akoze nawe naramugaye kuko nk'abantu twari muri universite yego hari ibintu bibabaje byari bikomeye mu gihugu ariko twe twumvaga ko nka universite yagombaga kugira mbese yenda ikintu cyo gutekerezwaho ariko wabonaga abantu bose
kuyirinda bikomeye
muri rusange
tuzabiganira ibyo karere n'ubwicanyi bwahabereye hari ibyo tuzaganira no kuri uwo wari uhategekaga nyine Colonel Anatole Nsengiyumva rwose hari byinshi bigayitse biteye isoni bidahesha ishema igisirikare cyacu bitagihesha ishema n'ubusa komeza tuzabiganiraho
ntabwo nkunda kuvuga abantu ku giti cyabo ariko
oya jya uvuga niwe yari mukuru yarakomeye cyane Anatole ntabwo ari umuntu ubonetse
iyo leta iguha akazi ikaguhemba amafaranga menshi ikaguha imodokari wagombye kugira ibintu ukora rwose nk'uwo mugabo umaze kuvuga
yewe na cyane yari umusirikare ukomeye cyane
twaraga imodokari ndi kweva ku bantu bakuri Mudende nkabajyana Gisenyi nka yenda tuvuge ngakora turu nkagera nkagaruka nkamusanga ahagaze n'ikamyoneti y'umweru ku muhanda ari kwiganirira n'abantu nka kabiri kose ubuntu kuko
n'umuturage wese usanga
ahagaze ku muhanda hafi ya gereza y'Igisenyi rwose ari kwiganirira n'abantu amasaha atatu yagombye kuba ari hirya no kure ko bwicanyi bumeze nkamureba nkavuga nti umugabo se ari gukora ibiki koko yagombye kuba ari mu kazi ataboneka aha ngaha ariko ntabwo yenda ubwo ashobora no kuba nako kari akazi yarimo ariko nyine abona katari akazi mu bihe bikomeye nk'ibyo kuri ako kantu hari
umugabo tuzabiganira urakoze cyane kubivugaho nyine kwa kuri duharanira n'uko
nsanzwe ni umuntu mwiza n'umuntu nkanjye nta bitangazo nakoze ntabwo umurenganya ariko giye kukanora kamugaye reka nkomeze ahubwo mvuge ko ari mudende hagize ibyabo cyane kuko uretse ayo mahano yahabaye universite abantu bamaze guhunga bahazanye impunzi zikomoka muri Zaire z'abatutsi aho ngaho uwitwa Kayumba nawe mu makinamico numva ni bamarara n'abandi nawe aragenda
Kayumba Nyamwasa
abo bantu ngo arabica avuga ko ngo ari abacengezi baje rwose arabica ibyo nabyo byavuzwe byatanzwe umutima wanyaje n'abantu b'abasirikare urumva ko ahantu hagiye
ibyago
ngo tukajya tuvuga ariko Mudende bayihambyemo umusazi umuzi ahantu hari heza gutyo ugasanga igihe cyose habaye amahano ku buryo iyo univerisite ntikibaho
yica abatutsi bavuye muri Congo bari bahungiye abyitirira abahutu arimbagura abaturage b'abahutu muri ako karere
yego n'abatutsi ahubwo n'abatutsi bene wabo
yari yabanje kwica abatutsi nyine bavuye muri za Kongo
urumva nyine ibyo byose ntabwo bishimishije noneho rero yenda nkomeje gatoya ubwo naje kwangara nyine ku cyo gihe ndahunga ariko narangira ikibazo cyuko naje kujya guhungira muri Togo ngeze muri Togo mvayo nza muri Canada kubera ko nabaye impunzi ya Nations Unies ngo nta gihugu nagiraga Canada yemera kunyakira nk'umuntu utagira igihugu ngeze muri Canada rero sanga afite icyo bita mandat d'arrêt international yakozwe n'umuprocureur witwa Nkubito Jean-Marie Marie Nkubito ari procureur
Alphonse Marie w'inshuti yanjye tuzamuganira w'inshuti yanjye Nkubito Alphonse Marie
rwose ni uko atakiriho ari kuzamumbariza impamvu rwose yashyize umwico ashyize kuri lisite
y'abitari kuzamukubariza
nishyira no mu bikorwa rwose ubwo rero nari nkiri umwana muto afite imyaka 28-30 ubwo ndahahamuka Canada rero icyo gihe kubera ko wabonye iyo mandadari iturutse mu Rwanda ikajya muri Togo ikajya muri Canada ubwo bagombaga kumbaza
ibyo byose biri mu gitabo cyawe muri bwa buzima bwawe
rwose nubwo bageze aho ngaho umuntu wari ushinzwe ibintu byo gushakisha abantu bakoze ubwicanyi mu Rwanda ni ukuvuga twari kuri turi nk'abantu 20 cyangwa benshi bariya ba Mugesera abitwa umuhungu wa Munyagashuke Desire wafungiwe na hano burundu abitwa Baseyoboka bajyanye mu Rwanda n'abandi bose twari ku kiriste kimwe uwo Museleja wari ushinzwe ibintu byo gukora iperereza ku bantu bakoze ibintu mu Rwanda yarambajije imyaka 9 yose bari kumbaza babaza aho nabaye mu Burayi ko nanarize mu France bashanira imyaka yose 9 ndi muri icyo gihirahiro icyo koze basanga ndi umwere bambwiye ko banda kuzina raporo bayohereza i Kigali gusa ntibyabujijwe ko igihe nashatse gutembera ngo njye i Burayi njye gusura aho nize n'iki nageze mu Bwongereza bafatira ku kibuga hahandi bafungiye wa muhungu w'i Kigali witwa Karake Karenzi nange niho bafungiye mu 2007 ngo bamfunze amasaha ndacyenda cyangwa 10 suye umwaka ukurikiye mu 2008 nabwo baramfunga ngo barabona muri computer yabo ngo ndumwicanye ahubwo bamfungira ubusa ubwo nyine abanyakanda baravuga twebwe twahaye raporo y'i Kigali abo bantu birondera ahubwo bagombye kubariga bagufungiye ubusa ntabwo urumwicanye urumva ibyo byose birakurikira ariko rero ikintu gishimishije kandi kinababaje ni uko abahutu n'abatutsi usanga ari ababeshya igihe cyose nka abantu bo muri FPR ntabwo bari banze rwose
nibyo icyo ni ikibazo gikomeye cyane mu mwanya wo gushaka abicanyi nyabicanyi kandi harimo abicanyi bidegembye batagira n'ubavuga batagira n'ubavuga ariko ugasanga
nagiye
nakoze
mu itangazamakuru ry'u Rwanda rya televiziyo nagiye ku murindi rimwe duherekeje umugabo witwa Salim Ahmed Salim wari umunyamabanga mukuru wa OUA icyo gihe niko yitwaga tugiye mu bitangazamakuru nabwo ubwami nabonye Rizinde nabwo ubwami nabonye Kanyarengwe nabwo ubwami nabonye Kagame kuko icyo gihe hari amazu y'uko ndada yapfuye baduhaye conference bana tuga inkotanyi zatugaburiye n'ibiryo donc icyo gihe baduhaye umuceri n'udushaza baravuga ati muratubeshyira ngo turye impungure nta mpungure tubahaye baratugaburiye turabirya ahubwo bamwe batsine baraturoga inzara twiye turabirya rwose nibwo nagiye ku murindi ni ukuvuga ko rero nta muntu nari nzi mu nkotanyi yenda nari nzi umututsi umwe w'umuruhengeri witwa Nabumuremyi yitwa Ndera abantu bose baramuzi ni mu Ruvunda mu Ruhengeri yari mu bakuru batutsi bake mu Ruhengeri yari azi kandi yari umuntu mwiza ubu niba nari mu nkotanyi yenda amaso nkubone gusa nta muntu mu nkotanyi nari nzi hano wari unzi ariko abantu bambeshyeye ngo nateguye ubwicanyi mushyira mu bikorwa ni abahutu bo mu Rwanda ndetse bari n'ubutegetsi bukomeye nabo ubu ni impunzi nkumva rero iyo turi kurwanya ibintu byose tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire nkubu ntabwo nakwikoma ubutegetsi bw'i Kigali bw'abatutsi kuko ubwo bwarambuditse abahutu ni bambeshyeye urumva burya abantu bajya bavuga kuri bababayeho ntabwo mbese ubwo abahutu baravuga ati uriya mugabo yateguye ubwicanyi nk'iyi n'umwana bashyira ku kirisiti cyabo kandi umuntu wanyishyizeho ni umuhutu rwose ubona ahubwo unakomeza urumva rero maze kurenganurwa nabyo narabyakiye bujya kwakira ikintu kiri imyaka 9
byose ibyo biri mu gitabo cyawe urabyandika
ariko ako gahinda naragakiza urumva ko hari n'abandi bantu kugeza ubu tuvugana bafite ako gahinda babeshyirwa na no kujya Arusha amari y'imyaka 10 n'izira ubusa ugasanga uzo bwangi bwose burarinde mutera nabaganga nkora narahamutse ariko yenda mbasha kugira utwo nkora
yego
noneho rero ubwo n'ibyo byose ugasanga biri muri ibyo ngibyo hanyuma yenda tubuge nko mu gusoza ndavuga nti ikibazo kibazo igitabo cyane ndavuga nti gishatse cyatanga umuti kuko iyo urebye byose ukareba mu mahano usanga muri rusange abanyarwanda kuva na kera abanyarwanda bahutu n'abatutsi babana barabana umuntu mubi ni umuntu witwa ubutegetsi ugiye ku butegetsi wese arabugundira akica ubundi bwoko yitwaje icyo nakwita udukingirizo two mu bundi bwoko kwabibonye ku ngoma ya cyami tubona ku ngoma ya Kayibanda tubona ku ngoma ya Habyarimana n'ingoma ya Esther ngo turabibona rero nkavuga nti ubundi abanyarwanda bari kwe kunywa bakemera ko amoko ariho abahutu n'abatutsi n'abatwa ndetse nge mbivuga n'umuntu ukomoka ku bwoko bw'abahutu n'abatutsi kubera ko iyo bihabaye amakimbirane hagati y'abahutu n'abatutsi aburahaje niba arajye ku ruhande rwa nyina niba arajye ku ruhande rwa se cyangwa se niba araba hagati cyangwa se akicwa kubera ko yenda bamwisiye ko ari umututsi cyangwa akicwa kubera ko ari umuhutu kavuga ibyo bintu nabyo abanyarwanda bagomba kunywana rwose bakenera amoko bakanywana ikindi cya kabiri bagakora igihugu kuko nta gihugu gihari nta gihugu cy'umuntu umwe nta gihugu cy'ubwoko umwe bagakora igihugu bahuriyeho bagasanga ibyiza by'igihugu cyane cyane ubwo butegetsi butuma batandukana noneho ariko alo Joseph
ndakumva neza uranyumva
ya ikindi cya kabiri none ubutegetsi bw'ikigali burahari hari abantu baburwanya bari muri opposition ngiye rero nkavuga nti ariko abantu muri opposition kuki batakora opposition imwe bose bakajya mu kintu kimwe bakabanza bakora urukokoma yabo bakagira umutwe umwe wa opposition ariko bakagira amashyaka yabo arimo noneho bakaba bakora za revendication zabo ari umuntu umwe kuko nkeka ko yenda batigiye kirekire bari mu gushwana bagombye kwicara hamwe bakumva ibyo tumvikana bakanabyandika yenda ubwo yenda kuba ko wo mu mashyaka aho ngaho ntabwo uremeranye nanjye ariko gihe nuko mbibona ngo arambijuza wowe utekereza iki
yewe nk'uko bizi tuzi tujya tuganira tukaganira muri ya biganiro duhuriyeho ariko na nyuma y'ibiganiro turavugana kenshi urabizi uko ntekereza urakuzi ntabwo uko ntekereza gutandukanye n'ukwawe gusa muri kano kanya kimwe n'abari batwumva nanjye ndiho ndamenya ibintu byinshi kuri wowe kuri iyo nzira ndende yawe mu by'ukuri uvuze mu magambo ahinnye kuko ntabwo amapaji 195 ntabwo ushobora kuyavuga muri ino minota 50 hafi 50 uvuzemo ndetse ntinanuzuye yego turiho turebagana ku musozo uvuze byinshi muri icyo gitabo cyawe kandi nubwo nayikoze uko nshoboye kose ntabwo ndagisoma urabizi nzagisoma nyuma yo kugisoma kandi tuzasubira kuko aha nanjye unteye amatsiko menshi cyane ubwabyo Univesite ya Mudende ako karere teyemo ibyahabereye amahirwe u Rwanda rw'icyo gihe rutabashije kubyaza umusaruro kuri iyo univesite yari ikomeye yari izanye ibigango yari ifite wabivuze rwose nanjye hari ibyo narinzi ariko sinabimenya nkawe wayizemo noneho ubwo hari haza n'ibindi ubwo nanakubaza ntese niyo witegereje wenda ntibiri mu gitabo cyawe ariko hazagera n'ikizagikurikira iyo witegereje neza imyifatire yawe bagitegeka hari abanyamerika b'adventiste n'abanyamerika muri rusange ese hari akanuni iyo witegerezaga ubona bariho bazi uko ibintu biriho bigenda muri iriya si yacu muri kariya karere kacu wenda ko abanyamerika mu by'ukuri bariho bagenda bafata ubutegetsi kimwe navuga icyongereza hari akanuni kabyo muri icyo gitabo cyawe uvuga hari icyo wabonaga cyangwa wenda ntubabitekerezaho bihagije
nakubwiye ko ubundi ngende umushakashatsi ubundi kubishakashaka rwose nibyo ntazi ndabishaka nibyo numvise ndabiverifiye nkareba nibyo koko umaze ikibazo kibazo ntabwo nari kukigeraho nabwo ni kubitekereza ariko nabyanditse no mu gitabo ubundi buriya iriya universite y'umudende yagiranye amakimbirane menshi 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 na president Habyarimana arudiya ministre ntuzagiyeyo ndindirimana yigeze kujyayo na delegation kuko muri 1991 hari abanyeshuri b'abatutsi bashimushwe FPRT Habyarimana agira amakimbirane na rector university ndetse university irafungwa iyo university kugeza muri
1991
yari umunyamerika yitwaga Dr. Pastor Dr. Pearson ni umunyamerika muri umunyamerika leta zunze za Amerika hari n'abandi baprofeseri bo muri Amerika bitabujije ko hari n'abaprofeseri bo muri Madagascar abaprofeseri b'abanyarwanda n'abazayirwa n'abaprofeseri bo muri mu Busuwisi n'abaprofeseri bo muri Bubiligi yari umunyamerika Dr. Pearson yagiranye yasinze yifuze nka kane cyangwa gatanu kubera ikibazo yagiranaga na Habyarimana ndetse yafataga na audience akajya kuyifunga ariko abonanye na Habyarimana Habyarimana amwemeje ko nta muntu uzaza ngo atware mu munyeshuri kubera ko mu gihe cya mbere yigagamo n'abahutu cyane cyane n'abantu b'abadivantisi abatutsi bakomokaga i Rucuro hariya muri Congo bazaga kuhiga kubera ko habaga hariya amadini noneho ubanza ko igihe intambara yabaga ari mu byitso hari abanyeshuri b'abatutsi bakomokaga muri Zaire bagomba kuba barabuzwe irengero ariko ntabwo bari barapfuye rekereke ko bapfuye ahubwo bari baragiye mu nkotanyi barambutse bagenda ariko nk'umuntu ushinzwe ikigo abwira Habyarimana ati nabuze abanyeshuri sinzanayikomeza hari n'abantu biga muri iyo universite babonye ibifunga cyane bajya kwiga i Nairobi muri zira za Desta University ko niz'amadini b'abaprotestanti n'abadivantiste barahari cyane kubera izo mpamvu noneho hari abanyamerika bari bazi ibiba ibiba n'ibizaba wabonaga babikurikiranira hafi babizi rwose gusa twe ikibazo twagize iyo Dr. Pearson aza kuba hari kubera ko yabaga afite contact zo muri Amerika na contact z'i Kigali n'ahandi no mu bategetsi bakomeye bo mu Rwanda ndakubwira ko Ndindirimana yigeze kujya mu mishyikirano no kugira ngo bongere bayifungura uriya Augustin Ndindirimana yigeze kujya muri iyo delegation y'umudenda yari ministre ndakeka icyo gihe yarakiri ministre ataraba umujenerali no yari muri gendarmerie ndakeka yarakiri muri gendarmerie donc noneho rero ayo mahano yabaye arimo n'imisiyo muri Zimbabwe cyangwa muri South Africa ntabwo yari ahari rero hari uwamusimbuye witwa Dr. Manga nawe w'umongere nta nubwo yari azi uko bigenda yaguye mu gihu urabona ko abantu b'amadini ntabwo bafite delegasiyo yuzuye biba nk'ibintu by'ubwiru ku buryo n'abandi baprofeseri wabonaga donc wabuze icyo bakora wabuze aho bahamagara n'ibiki byose ariko wabonaga bazi bizaba cyane cyane nk'uwo navuze hejuru abandi bo babaga ari abantu basanzwe b'abaprofeseri bigisha gusa mu by'amadini muri make babaga bazi y'umwo kugana niba yenda babaga bazi y'umwo kugana kandi ndakeka ko babaga bari muri urabona ibintu byabaye mu Rwanda byari bishyikiwe n'icyo twakwita tandem Anglo-Saxon abantu bari mu cyerekezo cy'Abongereza n'abantu bajyana nabo wabonaga bazi icyerekezo cy'intambara n'ibintu by'igihugu kiri kugana sinzi niba yenda mbivuze neza uko bashaka kumbisubiza
ubivuze neza cyane ariko ngora reko ntashira tugeze saa 3 n'iminota 4 isaha za hano mu Burayi nagira ngo rero rwose wanzure nagira ngo wanzure ngushimire nta kuntu twarenze ino saha nkuko dukunze kubigenza hamwe wowe nanjye ariko ubuze ibintu byinshi nivuza ko tuzaganiraho cyane cyane nimara gusoma icyo gitabo tugishishikarize rero abariho batwumva rwose urumva ko kimwe ibintu byinshi kubumva icyongereza rwose cyangwa se n'abahanyanyaza mu cyongereza ndabakangura gusoma igitabo Nobody Knows What Happened in Rwanda Hope and Horror in the 1994 Genocide mu Kinyarwanda ntawe uzi ibyabereye mu Rwanda amizero n'amahano yo muri genocide 1994 uravuga uti habaye amahano atagira ingano kandi ntabwo ujya urya indimi mu kuvuga amahano utari kumura ayo mahano yose no muri iyo myifatire yacu nk'abanyarwanda
imyifatire mu byo kuri igomba guhinduka niba tutifuza guhora mu mahano no kwanga no mukwangara n'ibindi bijyanye nabyo ko haramizero hari ukwikomanga ku mutima tukanga amabi ejo ntihazagira utubwira ngo mwice umuntu umuntu mwari muturanye ngo umwice umuhoye ubwoko bw'umuhoye cyangwa na kariyato ukomokamo cyangwa se n'idini cyangwa n'ibindi bityo rero uravuga ibibazo ukatanga n'ibisubizo ni bitanga icyizere anzura rero anzura Jean Jacques ariko hari byinshi byo kuvuga mu by'ukuri cyane cyane nyuma yo gusoma iki gitabo nange ubwanjye nzaguhamagara ngwino tukigarukeho ubwire mu kwanzura abantu aho bagikura aho bakura icyo gitabo muri kino gihe cy'icyongereza wenda bakomeze bapfundika batacyumva neza ariko abanyarwanda benshi bamaze kumenya urwo rurimi cyane cyane ko rwanateye n'iwacu ubu ngubu utazi icyongereza agomba gukora uko ashoboye kose akakimenya kandi si ibintu bidashoboka nagira ngo rero wanzure unabwira abantu ukuntu babona iki gitabo cyawe ijambo ni ryawe
urakoze Joseph kuba mpaye umwanya kugira ngo mbisobanure igitabo nk'uko nabivuze ni igitabo urebye ntabwo gitoneka kiravugisha ukuri cyane cyane ko gikoma urusushyirwa ku maningasire kivuga ibintu by'impu zombi abahutu ntabwo bazacyishimira bamwe yenda babaheza nguni n'abatutsi abaheza nguni bazacyishimira ariko ibyanditsemo ni amahame navuga y'ukuri ubundi rero igitabo kikaba kiri kuboneka kuri Amazone washyiramo iyo titre Nobody Knows What Happened in Rwanda Hope and Horror in the 1994 Genocide yakibonamo ariko ku batuye iburayi buriya nzana cyohereza nko kuri radiyo ishakwe za kibaha bakigire yenda bahe n'amakopi menshi hari n'abandi bantu bo mu maradiyo nk'urumuri hariya mu Bubiligi nabo bavuga ko bayenda bashaka kubona babona nk'amakopi menshi kugira ngo bayahe abantu babakunze ngo bagikunze nabo ariko nk'uko wabivuze igipande cy'igifaransa nacyo kiri hasi cyanaruzuye gusa nuko kirimo kiri gutogonjwa ngo yenda havemo utuntu tw'imicafu ikinyarwanda hari n'umuvandimwe wavuze ko azagishyira mu kinyarwanda cyane cyane ko gifitiye abanyarwanda akamaro kirabereka ko nta umututsi si mubi umututsi mubi ko biterwa n'ubutegetsi bubi n'abantu bamwe muri abo ngabo kikerekana kandi nuko nabivuze n'impamvu abantu bageze kuri kariya kageni ko kwicana impamvu dufite ubugome mu mutwe abanyarwanda bahutu n'abatutsi aho tubikomora nabyo nabishyizemo kubera ko n'izi bintu bya kriminoloji bijyana doko n'ibyaha by'ubugome n'abagome n'uko abantu b'abagome ubwo rero muri rusange nkanavuga nti nanzo ndavuga nti u Rwanda ni urw'abanyarwanda Rwanda y'abanyarwanda abantu bagomba kwibandamo bose kubera ko ari abahutu bose baricanye abahutu bishe abatutsi n'abatutsi bishe abahutu ibyo ntihazagira umuntu ugera Yohani ngo agende abishyigika abisasiye tukakibana mu gihugu ushatse kuba hanze akaba abishatse cyangwa abonye ubwenegihugu nkanjye w'umunyakanada ndamutse nshatse gusura urugo rw'u Rwanda abisaba kuko ubundi harabutakaje ariko ababishaka bakabayo bagakorera hanze aho niho bashaka kwanzura rwose ko igihugu cyagombye kuba icy'abanyarwanda bose nta kwangara ni no kuba tuzatera imbere abazungu batera imbere kubera ko hagati intambara urakoze Joseph kandi umugoroba mwiza Imana igufashe ko wampaye aka kanya ko gusaba igitabo cyanjye
ngushimiye cyane Jean-Jacques Bosco igitabo cyawe rwose nanjye mfite ishyushyu ryo kugisoma igitabo gifite inyito Nobody Knows What Happened in Rwanda Hope and Horror in the 1994 Genocide Shutire mwari mudutiza amatwi mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe n'umwanditsi w'icyo gitabo ariwe Jean-Jacques Bosco aho bwije rero ijoro ryiza aho bukeye kwinosi y'Imana mugire umusaruro mwiza nawe utaha.